kizabari bukaregera bapfa bakizibyaha n'urupfu rubi shaka bazimiye byutsa baguye menyesha bose ko Yesu akiza kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu wabakize abamushungera nabo n'abanga ategereje abihana neza bahatirihane bizere Yesu ujyo basabira ngo bakizwe kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu babakize tuza bazimiye bekuzuyaza bareke irari ridakwiriye subiremo bagarukiru abacunguye kizabarimbuka rengera bapfa bageze kwa Yesu babakize kizabarimbuka yaragutumye kanda kubashisha uwo murimo Suwayore muzira noya Menyeshi dushe kozaruwe Chiza waimbuka rengera bapfa Bageze kwa Yesu wabakize Chiza waimbuka rengera bapfa Bageze kwa Yesu wabakize. Jesus.